for the glory of the Almighty.
Westsidemusicblog.net.
We make bangers.
Fry. Can't put worldwide.
Survivor, ala bofya bongo bongo ni magaiva. Kala ifika ntiba kamini na saliva. Daba ishi batifu moyo na vika driver. I'm just a passenger mchila ya bachise. Sininga wale vena baba fe muduze. Daba tela nshapo ikavas minga duve. Basetinga na buffet, I just want to say.
Ni mwevo mwafisha kuku mwako upya. Mwasunga pako mwako kukwa.
Thank you for the life that I live. Thank you for who you are to me. Some still don't believe in you. How can it be? If you soon lose your wing, you still cannot see. From the birds in the sky to the fish in the sea. The sun and the moon and this air that is free. I guess umuntu had a shupafie. Mulenjele langana laba koku kunkula. Ukucha shabari shonse shita musumbula. Gakade na fwachisa tena chari mpingila. Bati passporti wa shiema mwari mdindila.
Mwase mafyo mwambita mwele sata munsha. Mutina titule fisendo mwana wandi tusha. Mwema sungiri nani mwe. Mwema nchingiri nani mwe. Mwema mbakiri nani mwe. Mwelesa na totela, na totela. Ni mwewo.
Ni mwewo.
Mwafisha koku mwako.
So it's easy to take it for granted. Tubukisha bashie manga tuwa bastranded. Batile keni nebunda neko Sancho. Mungo mamuma sese na mabanjo. Kumabanga, baka kukesho. Bambina bafuelo nebo shaba sipesho. Mwansari denshila bako nebo. Nimwe mwampane jalantari animbo. Nimbuka na futi evidence Jehovah kumuru alipa duty.
Downloaded from westsidemusicblog.net.